ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin e fulfulde alkamisare sappo e goho lewru novembre jeena yamde jaɓɓirima Sillima e sappo e ɗin nder maison de la presse Bamako. Jottinanoɗo kabaruji ɗi Oumar Waykalo. Ñalawma keeƴanaɗo yimɓele gollanoɓe koye muɗen no yamminama ley ndeɗo yontere ley leydi men indi ko heewi sukaɓe jokkolɓe andiɓe fa gollana koye muɗen kollitiwi ñalawma hande o tiɗalaji mawɗi jogui. Kamɓe golloɓe ley boulangerie ngaji wonɓe ley leydi men indi wiyama fa hande kamɓe laamoɓe pamraɓe mbi caggal cakko coggu farani condi farani coggu muɗum jippaki tan ɓe mbawa ƴaɓɓade buurwal dubuɗi capanɗe jeegom. Sappo lewru novembre 2020 joni woni hitande ko Amadou Toumani Touré ɗali adduna le majjum wiyama ɓen darni ɗum woni suuduɗoɓe gattata dewte ɗo sukaɓe kani janggude ɗo yeddiri ɗum attete ɗi wonon sembe kabaruji ɗi ɓe joguinoɗon beeterde ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Oɗo kabaru yettikimin ɗo hankkene hollitinide kamɓe maire ngaɓe gomɓe ley leydi Mali ndi wiyama laamuji mabɓe ɗi ɓeydete kasani yaade noon ɓe kollitiniwi ɗum fuɗɗan le goho lewru novembre no wattu joni ɓe mbi laamuji mabɓe ɗi ɓeydete yaade ko yaata lebbi jeegom ɗon ɓe kollitiniwide farde wotiɗi wadde kasen le leydi meɗen ndi. Ndenɗo yontere wonon ñalawma yontere heƴƴanade yimɓele gollonoɓe koye muɗen le addunare no fuu le leydi Mali ndi ko heewi sukaɓe jokkolɓe fan gondi e nayirade banggal gollande koye muɗen koɓe gondi noddirde entrepreneuria wattu joni o ɓeɗo sukaɓe mbi hisa ƴeewi mawɗiɓe jogui ko nayiri banggal yoɓude usuruje muɗum. Mamadou Sama Sekou
wayde anda dow usuruji nalato sababu entrepreneur heyɓe gaɗa boppiji e wi oɗo hoorejo entreprise holti tawrede ñamade mbiliyoji kiwɗi andini kala lewru ɗi hoorejo gollirde gonɗo telaji wakkati joni o jaɓa fe inde
yaali a ñalla aɗa golla mbaala aɗa golla wala fo ko pammintiɗa e golle o kulle kewɗe ana hen fuumi andana ɗum fewi hunde wala koɓe kalete wala ko pamata wakkatiji tan ɓe kala haala millioji deɓe sappo millioji malli hemere ɗum o kalisi a baɗa a yiyali ɗum a baɗa anana e haala muɗum.
Yalla hadde tiallaji heɓata entreprise ngaji cewɗi ɗi hoorejo gollira nde kay holliti yo huncine hoore kabaruji e famuji yogaji fodde jaati golle o fuɗɗude
o tawa fo so tawi appi mali ɗo e mabɓe faabade entrepreneur emɓe wadde créé entreprise ngaji muɗum eɓe kani famindeɓe faaɓe paama hoɗɗum woni koɓe natata lemu pammine ɓendu régime ngaji hono fuɗi woni toon yalla si entreprise homoɗu mo jiɗɗa moƴƴinde fa jomum famaɗo e gunaɓe.
Professeur Abdoul Karim jammuntene dunke keɓe hani gollirde impôt ɗe mbayita sifa humpitingol kabaruji mabɓe saabi e wimakko ñiɓɓugol entreprise ngaji tan wurnata oɗo service o
no service impôt ngaji ɗiɗo ne kani famminde yimɓe saabi yimɓe wakkatiji gaɗan créé entreprise ngaji ɗi anda entreprise ngaji si hoɗi hen jogui ɗum waddantaɓe tiɗɗala mawɗo mo jiiɗa o
fadde oɗo kabaru o laɓɓine donc en keɓe holtiwide yo entrepreneur emɓe tinno ɓeydorade faamu dow seraji pawiɗi e usuruji gollirɗe mabɓe ɗe ɗum haɗanɓe samude le ɗiɗo gaykaji
ɗiɗo kabaru wi foɗoma heɓdide dow bema ene ma ande ɗe ɗon dow page facebook kañe fa jottirɗon compte amen twitter studio tamani hollitinde wide kamɓe sottoɓe buruji wonɓe ley leydi men indi ɓe mbi fa hande kamɓe laamu o kamɓe pamaray tafen saabi de ko wiya coggu buurwal ɓuyto koɓe mbi ɓe mbawa ɓuytude ɗum so caggal cakkuji condi farani ɗi aɗa gondi e gabbude wattu joni ɓe mbi ɓe mbawa ƴaɓɓade buurwal buuɗi capanɗe jeegom sefa noɓe kollitiri wiide miccitene wiide suudu ministre humminino kabaru jagguji ley leydi men indi ne hollitide sina ɓe birfito honɗo ɓe gonno arande ɗo. Mamadou Sama Sekou
toni cakkuru condi alkama yawti uñaji tati e temeɗe ɗiɗi min mbawa fewi yewde buuru goto buuɗi deɓe e sappo kaɗo haala yo jon un boulanger ɓe hollitiɓe wiide wakkati joni o cakuru condi alkama yo uñaji nayyi eko fawi ndenno sénica holti wiide yoppon golle e ley korata ko keɗɗana Ahmed lollirɗo vie dambeli kankoni secrétaire général syndicat jon un boulangerie ɓe
e ley ngal ɗo yiidal talatare ɓettine nde ministre o holliti wiide fa hande buuru kay coggu muɗum yo deɓe e sappo noon ɓeydaki ɓustaki du so tawi ɗum woni séré mabɓe baasi fof wala hen ɓe keɗa noon minen kaɗo amen ɗo min mbawata jaɓɓude haala koɓe mbi ko kamɓe boulanger ɓe kamɓe kawrti soɓe mbi ɓe uddan bitikaji mabɓe ɓe mbi sona farine o coggu muɗum ɗum ɓuyto naadu ɓe joppe ɓe cotto burgoro fo buuɗi malle hemere
e wi keƴaɗo ñamoɓe buruɓe kawritiɗo batu o tiɗala o fof yo atte kamɓe joint en boulangerie ɓe fadde mabɓe sodde condi alkama to nokku usine ngaji ɗi saabi ñamande ɓeɗo nokku goɗɗo ɓe codoyta tawane usine ngaji ɗi goni heɓɓe ballaji laamu o e wimakko keɗɗanna Abdoulaye Balou kankoni hoorejo fedde nortortoɓe leydi Mali lollirde alkom
ɓe murtiri cottoɓe farani ɓe saabi eɓe jogui ɓen jawle muɗum ɓe tiɗi kasen ɓe jeeɓe codoyi farani o e nokkuji goɗɗi kasen ujunaji joyi cakuru wakkatiji ujunaji nayi e seeda jaati joni ko be anniide hono oddo kalisi minen nyaamo be buru o min jobode e li jatte amen e ko be ngadi ko min tabi cioto e buru be e li buru goto fu e be kebe hen fa buudi jetti min bi gouvernement udutino buru pri mudu hana beydade arabaabe heddade fa hande debbe sappo
imba daraja amen e tawre fuf fa goto ardibe gollude humaninde jagu sefaki do oddo kabar o
be mbi kanko kumi bibbe adama e mobno der sous secrétaire général le fedde oninde mo wonno le leedi medin de wodi le nokko balde jagon o wi ko nayre bangal yabude hakke bibbe adama le leedi fa hande no yara tiagal le leedi medin di miccete den wiide fedde sedi yawo ndidu yabbino o don nokko goto be mbi wakkati fu hakka yabbete le leedi medin di be kaaja ministre ma bodde mudun de beedi le nokko kanko noddite do Bobakar Salif Traoré andan do kabaru deena gule nokko holitiide so ni laamo wirfitaaki le nokkule be fon di do toraji kanko wat tawa de leedi meden di keddan ko mo sifi do heddo faccitango Abdoulaye Kassé
dum fuddi boyde hande ka jaati en jihi kulle kewde ko tebete hande kay laamu on worni an hulbina yimbe sanne doni mana anka e rezo telephone o ko boni ko wakati yimbe gombe le burus ngaji membe febe mbaba hinnade haaji ma fati jigi tendu cuudi lekul kewdi anni hande fu uddi e leedi di edum hulbini no safara na hani hebede hen no buri yawrdu fu du golle hani wadede yalla laamu on hota e dindo nukuji ya jodo hono worno arane ni en jihi du eta fuddi golle mudum ana hani jihen fa goddo du yimbe tawe ana ndeyano kany e jawle mudi en fuf laamu odute ana warta e din don nokuji latigi hono jonkay wajibini
kanko Amadou Mandi Touro Kenyon ko hibbin hitande le leedi tiagal ko modali aduna hollitam wiyede du suudu mawdo kanyum haali nokkodo sukabe kanjade so jangay dewte kanye ko nande mudu ndudo suudu e mahidun le nokku noddeta fondation pour l'enfance kanko Amadou Mandi Touro wiyama sukabe arba yaade jangoton sabide o neddo jiddo sukabe sande wakande mo lamino le leedi meden di fa kebe famtade fande kedde Mamadou Samasiku
nokku resugol dewte lollirdo bibliothèque do inde Amadou Toumani Touré usifa nokku gabaruji do kala ko golli le ngondam mako honani unyaaji unyaaji dewte di o timi bangal ande e kanye dati dabareji golle habtibe kanye dunno galongaji e kala jottoje de o hebi e wi gendi ko madame Touré lobbo Traoré inde andite o jaati bami non anniaju inde bibliothèque o fadde mako yawtude
ille wakati de cabinet mako o jubina wakati 2018 ne président atete o yidino wadde nokku mawdo tawete do kay dewte tangoni sukabe ana janga dum wete bibliothèque mo garden fa udite hande hande o yo kanko non ko wondo ko fugo buri hewde mudum fu yo dewte mako kanko jaati rentinaado Amadou Toumani Touré neddo jinnodo jande sanne
jokolbe latibe non no giirabe Allah hino yafo Amadou Toumani Touré beltan ke sanne o don nokku latotodo sababu en boyam miccitaade mo
do mi ngoni vraiment mi mbe welti fa kaddi sabi o do bibliothèque ko mo ina do ko nafa min sanne nafan sukabe du beede nambe yide jande
o do nyaloma yiti mawri guubo yawtugol atiti nawtrama dunno bangal yeltingol cinema dungundam mako
dum won sappo lewru novembre won nyaloma keejennaado yimbe la ekititobe golle li adnaaru ndu miccete ne wir sukabe so bami fab tiliki jande wajibi sinabe njahab ekitoyo golle ko noddete stage ko le nokkule de beddo sukabe de dun jaati wana ko yaafi sabami fa yottiki le nokkule de dutide alaaji modde mbibe matata le hen Abdoulaye Kassé
stage yo wakati mo jangudo tidido jande mudum ekitito golle hono mo jangi o non yogaabe mbi ka wobbe kase mbi ngadobe stage be la hal yama be haani ewtede
je pas rencontrer di
tidala fuf mi habal ne jogorano fuwiri mi fami ko heewi ko min janginama ko e ko mi gollato do enne na goddondiri san mi hibbini lebbi didi ana hedini kam lewru woturu min mi da wiide lam ko ben hani wattande hakkilo kabaru amen e misalo yubude min fayso sede no hokkam min yakawere e le korto ko
joni ande be biide ko buri fu moyude yo neddo wada stage wakati de tili jande den jaati kero den Saliou Cissé kanko ni chef de département prospection et évaluation to agence nationale pour la promotion de l'emploi APEJ
ko yela kay yu hinade ikitimul golle don e don tiagal jandeji di den ko jangina e ko gollete ko njadan kala bamobe e golle be ko hasindini yo dubi yogaji le golle o yalla tawade le odo alhali na hani no yawi jomu hinno ikitikol golle
michintine jamaa o tawede odo tidal mawdo mo lendi woni mudum fu gouvernement o hitani fon bama yimbe ujinaji joyi sukabe ikintintebe golle dum woni stage
en jaram bangal coronavirus be bi kenya yimbe le chapande jiyom en jotto nyaw o yay muuden chapande en biyan tan jottom kanyen gon santana be bi di don du kanyen gon heddibe le hen an holliti wi hebbe nyaw o leedi meden yimbe le une 10 jeego me temeden jiyom en noga en jeegoyom santana be yimbe le une 10 nayom e temeden jottom e chapande jotton heddibe le hen yimbe le temeden jiyom chapande jottom e go on jaram kabaruji meden coronavirus si jot
tamani.
Min joto sane heɗade hejjuja men jowiɗi dow coronavirus bete hande min gara min dokka landiɗi dogotore andamɓe kabaru no geji oɗo ñaw worgi.
Allô docteur, quelles sont les personnes concernées par la vaccination
yimbe be duubi mudum yotti duubi sappo e jetti e ko buri dum be medalino wadde AstraZeneca Johnson Johnson hakkunde goto o e goddo on haani ko tawe jonti didi wonno woni balde sappo e nay goddo o kanyum hakkunde pikkiri wotiri e wondi kasi on haani tawede jonti nay pikkiri didi di fuudi sembe goto o mo hadane do nangede coronavirus
docteur
Voyager en bus à mobile et net mo coronavirus won e mudun ana way natal sabe heetna nyaaw ona
dawdude e net mo coronavirus won e mudun ana sabe bina joomundu hebude coronavirus misal era andita nyaaw o faash kanko du o dawi fa o yoti do me enen do ene dawbe ni be woni mawbe nekkude nyaaw dum sabe so ma nangi net goto le mobile yimbe gombe le mobile ngel fu ana kaani dartede sabe fu be battikemo be fu du e kaani haybede e le balde sappo nay e yalla nyaaw ana mabbe na wala mabbe
docteur tama netto dugido nyako 19 ki yimbe ko nyamete no wawi latare sababu rabondiral dum wawi jati soni nyawdo o renaki ka soni watin hakkilo seraje renturdi hono onugol masque lotugol juudo mudum fa laba dum wawi jati hinnade odo golle tay fratu fofola he ka pato yigta fe onugol masque o
Docteur nadde le nyegere de neddo goddo mo covid woni mun nati ana wayi latata sababu rabude covid 19 na nyegeje de himbe fu natta ana bawi latata sababu rabugol nyaw covid 19 o sabi ko yaltata e hunuko kine e gite ko memete e juude se meme uditirde bafe e kake godde nawtirde nyegeje geju nyaw ana bawi heddade e mun ko wayi rabude dum sabi ana kani soccede wattu fu
te hande do kabaruji meden joyidi do coronavirus tinne wakkati fu tabodon dati biadi yello don deno ko he modon deno wontibe modon
Sijo Tamani do faba muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse et République Tchèque et Union Européenne
grab yelo ne lay réseau ngaji medin di puddiranto bankasi to be bi kar ngay didi iwno nokkuno dirtedo bankasi kany en yimbe do join kapoto jaati mudo nokkuno dirtedo paru ido hakkunde banyagar e bankasi dido mobilaji yambe jaati mudo be jaati yimbe do wombe le hembe do nodde wattu jono telephone kebataake se grab mabbe kay kolisita na bembalde o do golle sanne misitene wille on do nokku goto won pon goto do pusono ton le lebbi jabbe no gardan do sando be bi hilli ngawo ko yata sappo kanyen kokka su dogotoror wondo tondo ko ni fana modu fa jelon be kani fa biradi nyobe wonbe li odo nokku sigrab do katten beta hande do kabaruji meden dimin juuto sane hedade hejo jamen dido kabaru yi foro ba hebde do beme ame ande to ngade www.rstudio.org no nodi do odo numero via mo mere mere 37321 fande fande fe no kon wande do no do e set yewtere meden de ana woti wassalam
Sido Tamani
yewtere meden de waran yo wade do bon goldatul hakkunde nokku mo noddata bafula be yeli mani kanya fa ura yeli mani garta kay fa jottuda kita en gollo datul gol wana njafugol fe nyaloma handen o yimbe la wombe tombe kulliti dan torri san e yagol e moggol be ngadi no dangudu fewde suudu ministre humnido kabar datili leedi medini jelon haani mo nirde pon nokku noddata bafu fa keben famtare ngare kede ko Mamadou Samassiou Abdoulaye Kassé kebni en do hen
iwde kita yaade tambaga lugge ngoni tidunoji yawra du datul gol yude tambaga yade manantali fahande le lamukay datul wala jati e wi kambe transporteur be chauffeur en yogabe ngalure bafla be na jantan en ti elaji dibi kebata do datul ngul
bagi yelenda
dak ngaji di modja fe wakati futa ide bonne mobilaji ame do churki yaltirdo wakati fusama lawul kay nguldu kayndu modja mobilaji ame nyalla ana bonne e magul accident ngaji du wakati funga ha koyne mi ngala lawul lobul ele o do tidala mi ngoni ende ha koyne mi ngala lawul lobul ende do harba harbare mi ngoni wakati fu mobilaji amen min tampi sanne de gol do lawul mobilaji amen ya fu bondi transport one ko hebete mudo na fandi hande sanne
transport la ido datidi yu fratiji mayde jati ngoni do dum won ko mim city notorto ba jogabe be darda ministre humaninde kabaru dati di mu intinde di yo pondunno nyibe bangal luntude bak baflobe o
on a beaucoup de difficultés
miden etit alla mawdo sande sande du lawul manantali takambangul sabi wakati ji yogaji kar ngaji di ngarta law wakati ji du atan di boni fi lawangul jati dum ana tampini yimbe gombe be sande sabi lawi di modda sa yifa ngabadu bak odu dum do na hulbini wakati fu so ayyan e bpj kebi ata mobilaji an chama
c'est pas facile
michitin vidé ido dati di yo iwde baflobe yade yelimani e kanyo dun iwde kita yade kay dun ko imrana kilo mayga jahanodo to baflobe tun hebani sjo tamani.